olo e mafuta male SPS Samoan.
E fōlinga mai ua whaawau pēa le pepesi o le COVID-19 po le coronavirus ia tunu ui whafo mai o saina. Ua whaau pōpō ia ima tunu o Austria, Switzerland, Sepania, Brazil ma Algeria e le lisi o tunu ua whaamao nia le pēsi ai o se tangata i le coronavirus. O le toa tele lava o tangata ua pēsia a toa ima le au whae o tangata ua māli liu o lo oile tunu u o saina. Ai ona o le si i tanga i le au whae o tangata ua pēsia e isi a tunu ui le lalurangi. Ua sila sila aile mālo tele au se talia nei i awale pui pui ai mai se wha ama i tele e ono tula i mai. Inisi wa tunu ue pei o Italia, ua ta au fia ta alonga i paka ma malae, ta punia a onga ma le toe sa o loto o le feo ai o tangata inisi o vaenga o Italia e pei ona maasani ai. Ua au mai ai ma se lapata inga mō tangata o loo whamoemoe e whaimalanga i le tū i mātu o Italia ina ia wha ae tete ma usita ia lapata inga e pei ona wha amalo sia i lea atunu u ona o le coronavirus. I sasae i totonu i le Middle East ua wha amaonia le pēsia o tangata i le coronavirus. Na sāu noa le minister o le matanga luenga o le soifua malolo ina Greg Hunt o le fuafuanga le malo tele o le pui puia mua mua o le lio i tutonu o tangata taitua tasi, ma o lātou ainga, ia po o tangata o lo ononofo i seno fuanga e tasi.
The idea of rings of containment is with individuals, families or affected units. And if we can contain those, then we can limit the impact.
Na ia tā ua fōi o lo o pui puia le atunu i le teimi nei mai le coronavirus, ai le aise tūlanga mauti noa. E whaawau pēa ona pui pui e le lumanai pēa atili ona pepesi le COVID-19.
In Australia, we have contained the virus on the official medical advice of the AHPPC, but this plan is about saying we're not immune, but we are as well prepared as anybody in the world.
O le fuafuanga le malo tele e tolu ona vaenga i le tūlanga amata e pei o le taimi o le a awhio le lalolangi i le wha amai le swine flu i le tausanga e lua awhi maleiva. Lea e ono wha vai inai ni nofuanga wha apitoa e tausi matonga whiti ai nā o i lātou e pēsia. O lona winga ua iei se tūlanga e tatau ona wha vai inai ni nofuanga wha apitoa e tausi ai matonga fitia ni tangata au se tālia e pēsia i le COVID-19. O le tūlanga sili ona mātu ia, pe a o i se wha amaitele i le tūlanga lea nā a fi ai au se tālia nei, ma le tele o atunu o le lalolangi i le Spanish flu, i le tausanga ia feiva se fulmale valu ina ua mae a le taua mua mua o le lalolangi. O le a mōli mawinai, ia le tele o lu i tau, i au au nanga, so i fua mālolo ina. E pei ona si ila fia o le wha mai tele le nei na maaliri wai le ovo i le lua se fulupa sene o le awha i o tangata Samoa o le toa tele o ilatou o tangata mātutua. Nā saunoa le Chief Medical Officer Professor Brendan Murphy ua iai i te tete ma territory umwai le atunu uno fuanga wha apitoa mō le tausinga ma tonga fitia o ni tangata anu ue pesi ai le coronavirus. O le vaenga o tangata e ono lamatia ngō fie, pe ono pēsia ngō fie le coronavirus, ma mātu iāni a awhianga o le vasenga o tangata mātutua. Aina ia whautua ina tangata umai aua le popole vale, ma whaia la a tātou fe au ma ngā luenga, e pe ona tātou māsani ai.
There is no reason to change anything you do, wear masks or behave in a way that is different from normal, but we are preparing. We are preparing because of the developing international scenario, and we're working very closely with the states and territories who run the public hospitals with primary care, the general practices. Aged care is a big part of our plan.
Le Chief Medical Officer, Professor Brendan Murphy. Ai fōlinga mai ua āmata ona sāuni uni nisi o tangata i au se tāli e nei mō se wha mai tele e āfua mai i le coronavirus. E pei o se unu ali i le nei.
We got face mask and trying to stay at home and avoiding big crowds and having medicine, extra medicine at home.
And saving food at home, water and
being prepared.
Olo a waisa e nisi ma fōma i au se tali e nei le suesueina o se vaila au pui pui po o se vaccine o le coronavirus. Na saa noa Raina McIntyre o se tasi e lavalona tomai i wha ama i pepesi o le isi wha fita auli i le atunu o saina o na ua vaava alua le coronavirus ma le vairusi le mafuai le fulu. Ua ia whautua ina e tangata i le atunu i au se talia nei ina ia whaia nei o lātou tui pui puia mai le fulu po se flu vaccine pe awha pea e le i whaia.
We know that in China, people have had both coronavirus and influenza together, and that's much more severe. So it's really important that as soon as the flu vaccine is available, everyone who's recommended for vaccination should go out and get vaccinated.
Raina McIntyre, o le asotona i nei e whaamuta i le sā i tangata whaimalanga mai seina, se i māngana ua to e suia i ei se whaai unga le malo tele. O le ripoti ina tapena ina e Cassandra Bain ma Jennifer Shearer o le SBS News.
O lo e mafuta ma le SBS Samoan.
Moments after appearing on live television profusely sweating and visibly ill, the head of Iran's coronavirus task force has tested positive for the virus himself. Iraj Harichi informed the nation in a video he filmed from his now quarantined home.
Na mōli mawina i le teimi o se whaatana noanga i le televise i Iran, le fōlinga wha mai mai o le sui o le mālo o lo ngafa mo pui puinga mai le coronavirus. O i ele nei o se sui o le kāpeneta Iraj Harichi ma e whaitau i tūlā a i a to e whaalia i lunga o le televise Lona Persia i le COVID-19.
I wanted to inform you that I'm coronavirus positive. I had a fever yesterday. My initial test turned out to be positive late in the evening. I've isolated myself in a place since last night. I'm beginning treatment. I generally feel not too bad. I have body aches and a fever that will, God willing, get better.
Ua fesilingi ai le tūlanga le matia, o le autu sitala maisi tangata na awai i le press conference po le fono lea ma le autu sitala na yai Iraj Harichi a o lea wapesia o ia i le coronavirus. Ua toa se fulu ma leono tangata i Iran ua maali liu mai le coronavirus. O le au faa iau pito toa telele nei o tangata ua maali liu mai le faa amai po le coronavirus i fafo mai o le atunu o saina. E to aiva se fulu male lima na faaalia le fainga malo i Iran ua pesia ai olo o yai masalonga e to a tele atu. Na te ena Iraj Harichi le ufiufi ma le faanana e le fainga malo i Iran o le au faimoni o tangata ua pesia i le COVID-19.
Rest assured that we will defeat the coronavirus. Be certain that we will. I believe it from my heart. Take care of yourselves. This virus is a democratic virus. It does not differentiate between the rich and the poor, or officials and non-officials. Anyone could get it.
Ua masalomia leo o ile to avalu se fuluafe tangata ua pesia ile COVID-19 le coronavirus ini atunu ue tolu se fulu ile lalolangi. Na amata ile itu imatu o Italia ai ua moli mawina le pesia o tangata i si vaenga o lea atunu umai le coronavirus. Ua ova ile to se fulu tangata Italia ua maali li umai le faa amai ai ova ile to tolu se lau tangata ua pesia. I Sepania, ua loka i totonu o se faletali malo e tau si pui pui ai pe quarantine le faitau se laua tangata o le toatele o ilatou o tangata tafafau po o turisi. Ina ua whaamao nia le pensia o se alii o se turisi mai Italia i le COVID-19. Na saanoa Angel Victor Torres e ovai le toatfitu se lau tangata na nonofo i le faletali malo mai e tunuu e lata i le lua se fuluma le lima i le lalolangi. O le asu esu e ina uma i lato, a toa i male au whainga luenga le faletani malo. Po o a afia se isi, po o pesia se tasi i le coronavirus.
Y se les están haciendo las pruebas a todos los que están en el hotel.
They are now testing everyone in the hotel, more than 700 guests, and also, logically, all the staff at the hotel. The majority of them are from different countries. We are talking about 25 nationalities in this hotel, and we will follow up with all of them.
Ole reporting na whaamau popoina Charlotte Lamb, more SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.